kuteji rafi juktingol jandeji ndewo yottafonno alqadaraji hulbinidi goto le ndewo nayo yottinta jande mudun leno kuji kewdi leedini dum ko holliti ardibe gollirde humaninde jande lire gede kewde be holliti sambinta dun kadana madam su hamsetu su horojo gollirde humaninde jande ndewo to gollirde jande lire
jande suka berobe ana beida ti dallaji ana wara fuburale wakati mo mi ngoni joni o dubi chakitindi di hakkille ana wawi joinede jande nde ana hada e nokkuji kewdi do janginirde e kanye fe do yimbe be do jati
de la societe
ko dun sabi ndo way koy nangota jande sarabe landabe kabar mudun holiti yo sato sabi nesuji madun hamilaku e hurtinede ilalo hanobe do mi hawriti totumiya yuwaru e yoroso
une fille qui va à l'école on
so suka debbo an ya école an hulbini miden mila sara makko kaybatamo haybu da suka debbo so heni ana tidi attawan hakkile goddo woni e mabbe bornade hettinade jimi abada be jata école hurtininde be law ana sabi bina dun sabu wongon be ton so kebi bingel muyata jande kasi lengeni bayangara miden mila debbo hana yaade jangoyde heddo cuude haybo mira koy mun wala inirado handen hakkile yimbe an wondi e litinde le ekol ngaji di sukabe rewbe buri hewde dina sukabe worbe
to kuma tutun le lamu buguni jande ndewi yirwi sedan iwde 2019 warde hande e wi kap o adadu jangibe be iwde chapande jegum e jeddi pichal noge le temedere yottadi chapande jegum e jeddi pichal chapande tati e jegum le temedere sabi imadraji famingul ketana jankone o tindina wo to kap kumantu
miɗen mbawi wiide weltingol mawɗo waɗi hen iwde le hitande 2019 warde le hitande 2022 jande sukaɓe rewɓe ɓeydiki le kap kumatun homo fo waɗi e bawɗe mum saraɓe puɗɗi famde nafa jande sukaɓe rewɓe ɗum fuu hatta miɗen gondi e famminide ɓe fa han ɗum ɓurimi yinde famminide jama o dow nafa jande sukaɓe rewɓe
le leydi ndi kay kabar muɗum heddi latade sugulla saabu muɗum woni ko laam o miijike sappo go octobre hertanande fammingol yala miccintinde kala kumniɓe kabar muɗum nafaka teddingol hakkeji ndewoy ardiɓe gollirɗe kumaniɗe rewɓe dardi saraɓe ɓe ƴewtade sifaji faamu mabɓe keɗana yusuf bogayo kanko woni hoorejo gollirɗe humaninde huntangol hoore sukaɓe e galle
wona windude inde suko tan yoppude ɗum e hoore mum ana hani ko o haybe faamu janga fa wooɗa suka deb bo an hani andude ko jangata le halaji di nanta nemu jom andata ko hani wande e kanye kaddi mun dun an wawi latade sababu holare heddo hakkunde sukaabe e saraabe mun en
pawtobe kabaru jande be leni daddabreji haybugol ndewoy e le kabaru jande mabbe bangal mudun keddanna sisila maynet jakite o dunke kabaru jande to unicef
unicef jo ini fedde do jande sukaabe famminide be no jande yarata dow kenam andude no gorko e debbo yarata dow kenam rewɓe do rewɓe janginoɓe hono ɗin e bandum en hollude ɓe nafa fuu dow jande sukaɓe rewɓe faaɓe ɓeyda anniya jokkude e jande nde balla dokketeɗo fa nafa jande haale na sukaɓe jokka hettininde nafa jande le radio ngaji ɗi
ɗiɗo imadraji e humcani hoore jamare hurunde e tawere fuf kabaru ndenago dunno haaɗi jande ndewoy e lenokuji kewɗi e leydi ndi ɗum woni ko holliti kowoniɓe kabaru jandeji ɗi